faso ɓeɓe malinkoɓe hewɓe na dulli oɗo ñalawma o yimɓele kala mankoro e likkomin jogoɓo boma ko kay kuliti wiide lamkoɓe ne kani naftorade ɗum wadde imadaraji fewde e cellal ɓiɓe adama. Mi andana fi oɗo ñalawma kay hunde moƴƴine so ni jamare nde faami ɗum so laamu o ɗum waɗɗi bawɗe muɗum yalla sawrude yimɓele banggal ñawuji ɗi ɓuri foof wakkat joni o coronavirus. Mi andani jaati go ñalawma ka mi anda noon wiide hannde noon ana hani dogotoraɓe daro e darɗe mabɓe fewde e ñawɓeɓe cenam e laaɓal ɗum ne hani huccinede hoore e ley lopital uji amen ɗi. Min kay mino mbila wiide suud docteur uji ɗi kani laatade misalu lobbo wonande leydi tawane e ley leydi amen ɗi mi teki wiide clinique ngaji ɗi ɓuuri sembe faysa ƴeewi banggal ñaw coronavirus o fratiji muɗi min goni e muɗum saabi yo ñaw mbawɗo jaati warde neɗɗo ɗon e ɗon kabar muɗum haybaka fewi no hanide leydi Mali ndi wala fay hunde fay lopital lobbo wala. Oɗo mijo ɗum jogui kamɓe ardiɓe lopital Gabriel Touré ka e wi mabɓe oɗo ñalawma o yambinama yalla miccintinde jamare nde wiide kabar cellal ne hani huccinede hoore no fewiri keɗɗanna Jimmy Kanté keƴaɗo haala syndicat Gabriel Touré. Yo ñalawma lobbo jaati ka noon nafta fewi minen gonɓe e ley leyɗe ɗo kabaru cellal na yeba sanne fay hunde wala e ley cuuɗi dowtere amen ɗi fay goto dullay ko woodi ko ko tawɗa foof wona kananke wona talka wona joni jawdi a yettiraka fewi hinnade ay hoorema kabaru cellal maɗa hunde ne hanno huccinde hoore gilla duuɓi kewɗi joni en jettiraka fewi wadde imadaraji yalla fiide dabareji yo lopital uji ɗi fay hunde ngala e muɗum wona respirateur fay analyse pamaro ɗum wawataka waɗede tun fay so hitande foof woni ko goɗɗo ñalawma yambina oɗo neɗɗo syndicat ka holti wiide mande muɗum yettake sanne saabi e wimakko fay hunde biltaki e ley lopital uji leydi Mali wona cenam wona bismugol wona jande e faamu docteur en ɓe wona kaki gollirɗi fay hunde biltaki so gonga haale ɗum ɗo na nawi sanne mi welaka fewi halde ɗum ka noon ɗum wordi fay dabaji kana sawrade e ley cuuɗi docteur amon ɗi wona haala ɓiɓe adama caggal ko ɓuuri duuɓi capanɗe jeegom ɓamtare so gonga haale ana hanno jonka en kuntani hoore sanne kabaru cellal yimɓele kala ñaw mo tawa micinen wiide oɗo ñalawma o yambinama wattumo adunaru ndu foof na waɗi imadara fewde covid-19 ñawlatiɗo jaati sababu yimɓele joyon e ley leydi Mali.